magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa lagu qabtay kulan lagu soo bandhigay wax soo saarka beeraha ee gobolkaasi. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka, iskaashatada beeraleyda gobolka Bay iyo masuuliyiinka socda hay'adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha. Gudoomiyaha horumarinta dalada beeraleyda gobolka Bay, Cabdinuur Ibrahim, ayaa faahfaahin ka baxshay ujeedka kulankan lagu soo bandhigay wax soo saarka beeraha.
Tan kale in muddo isla dayna walbadana isla meel dhigna mayda raaysa Bay Cooperativena xubno iyo mayda raaysa insheeda sarsara iyo mayda raaysa anti 20 kaskaas kuukuuriyo anti wada hoogaan yoga masalayan gobolka Bay beeraleyda gobolka Bay masalayan yoga masalayan hatana beeraleyda South West dhow masalayan iyo FOA FAW iyo baatrarkiya dadkii oo NGO-yada ay shaqeeyeen dhammaantiyo wali ninka dhammaatay ha sifayda guule ninka dhammaatay booqshadii hana booqdeen tan kale wali eed anka mahadnagay mayla raayso wasaaradda beero iyo waraabka koonfur galbeed agaasimaha iyo wasiirka iyo agaasimo waaxeedada dhammaantiyo mahadnagaana si sharafta leh oo garantinayn siyaan.
Kulankan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii lagu horumarin lahaa wax soo saarka beeraha gobolka Bay.